naitwa
Sembo.
Like I'm Jovis baby. Yeah.
Crush.
Punguza pressure mana time wezi kurewind. Squeeze watu wazi mwili wanauza brand. Kini itaji wende utanifine. Mina waza mani ukinikela suwezi kukumani. Nyumbani wazazo na waza mibado mtoto. Huku kichwani mina waza nipate watoto. Mama nataka pay, demo nataka pay. Nitafanyeje mimi mwenyewe na saka pay. Kile nachowaza kitokea kitokea. Ndoto zimekufa kwa kuwaza kina momo fey. Na kama una mchongo don't call. Kama una pesa kwa pisi don't fall. Tekisa tekisa don't worry. Pesa inaongea kwa heshima, don't say so. Nishakula papa, utamutamu mpaka umekata. Unachokitaka, utakipata, ukileta utata. Leta mikanka, nishapiga sakata kanka. Mwendo ni panta, kamata hizo sakata kanka. Maisha ndo yanatisha, shida zinabisha. Cheza na vingine, sio kucheza na maisha. Ukimaliza nanzisha, njia ngumu kupita. Ndoto tulizo kwa nazo zimesha katisha. Njia ngumu wanazigeuza kuwa nafua. Kitaka kunishika mikono na wapa miguu. Mini misha fanya vyote ni kwa brother du. Nilicho ambulia ni gono tu kwa masista du. Kichwa na bang vanitetema. Nipe nkupetena mdomo mekauka suwezi kusema. Nipo na chechema meno mekaza suwezi kunena. Mindo chanda chema pumzi mekata suwezi kuhema. Wait, one more time. Wacha nisake mapene na mdomo wacha niseme. Kama utani maisha yanapigisha shoti za umeme. Staki meme za kunikubali na kisha uninene. Giza nene ngoma nene pum 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 pum. Chupa mezani gong 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 gong. Mambo dharani bom 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 bom. Leta mjani dom 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 dom. Kama utani Sembo.
It's Alpha 2 Silver baby. Look, I listen. Ya need my time. Pengine nahitaji kuhesabu pesa. Look at my chains on me. It's chaining to nika my wanna drive bands on me. And niggas please if sucking a cool fool. Well what say dear Elo see taking me to do it to you. Please. Bottle to niggas a cash. Bottle cool my cheese when I owe the stash. Yeah, boy, it's all about the money. Man a person they don't get. Yeah, what's up, honey?
What's up, honey?
Kwani kitu gani? Ukitoa pesa na pewa punani. Tuongee vitu vina make sense. Mwanamke na mwanaume hawawezi kwa mabesti. Lazima kuna kitu ataka testi. Chukua hiyo kodi weke kwa chesti. Na game ya squeeze imebadilika. So tu talent na uchizi unahitajika. So usishangae kone mede na katika. Sahi ni mbaya mpaka umeme umekatika.
Shit,
hey.
Man.
Shit,
what's going on here?
Look, hey, kill a beat to me, na vaka vaka. Kwenye usi na waka waka. They call me Mr. Blacka Blacka. I'm Z Junior. My demo wana unata nata. Ndo mimi na utaka taka. Na siku wakionja wa some random Z Dundi. We outta here, baby. Rascal Sembo. Na country wheezy ndana mjengo. I'm going home right now. We done did it, baby.